To your poster town, me no swings like a baby. And I could just slow, shape your Nicki Minaj. Macho ya kabungana, aibu kusogeleana. Baby, don't you see me shana? Aki posti si like tunavimbiana. Mixi mbichi mbichi zimelo waza kunyonya. Ikabide tunijisogeze kwenye kona. Zile kwichi kwichi kama vile najiona. Leo ndio leo sijui kama atapona. Mana mwita Freemason. Mana nipa Freemambo. Mana mwita Freemason. She's dangerous. Mana nipa Freemambo. She's better than you. Mana mwita Freemason. She's dangerous. Mana nipa Freemambo. Tuko parking, toto aka ni primate. Siku mini ilo hak, toto lake.
Ni mpakate.
Natamani ni pai. Usumbufu mwingi mapereje. Wasani pia wanataka washe. Toto kanilewa nani kote. Jamani ni echeni ni jimege. TikTok, Insta, ana post pictures. Nyuma na mawili na ya unaga kama sita. Vita, vita, kamoyo kana pwita. Katoto kazuri, kazuri, kasinyo vita. Madiga mtakula kwa macho, yeah. Bichi, 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 zimelo waza kunyonya. Ikabidi tunijisugize kwenye kona. Zile kwichi, kwichi, kama vile najiona. Leo ndio leo, sijui kama atakona. Wana mwita Freemason. She's dangerous. Ana nipa mambo. She's better than you. Wana mwita Freemason, yeah. She's dangerous. Ana nipa Freemambo. Wana mwita Freemason, yeah.
Baby,
ana nipa Freemason.